Mutumman Somalia diyotana tigafatama warana ONLF kaduri tifi kore jiddu gale sake satammo misinsa katay Abd Hakim Sheikh Muse Mogadisho ke sakabde Mogadisho ke satakabun harka mutumma Ethiopia tken partin obneg yokana ONLF adibilisuma biyolesa Mogaden jechu qabitin tun seera dunyatu wan cabse jet gamkanenammo mutumman Ethiopia diyotana ke siwa kamdikate nama Somalet nanno sake satidam Ethiopia ke satidam agdibeto ko gatlakki sufi ko pijira jira gabas gargara argenna jira nibusu
mutumman Somalia denya kana hoggansa adabli sabasa ummata Mogaden yokin ONLF dabarse Ethiopia tkenunsa balana genya dabamsi sudar tarkan fi seera qabesa fudatame da jechun ifse gabasan biyo yafan Somali Olad Muhammad Gabasan Wergin, Hogantichi, Abdul Karim Sheikh Muse Kanjaraman Misen Sukore Hojira Wachif Tura Abadicham, Mogadisho Jiracha Kanturanifi, Galkayoti Kanhit Amantau Ifsejra. Galkayon, Magala Guddo Kutabiyeti Galmuduk Akatates Ifsi Nugekun Adesejram. Namnikun Hagadi Demi Sadi Waratikana Genyati Nhit Amani Gara Mogadisho Tidabar Samanis Jeda Gabasin Nugeem. Sanaboda motumman Somalia Ethiopia tidabarse laten jedera gabasechi gochikun ekkamsa olana fi sabahi maletin abarta heddu isamudete jiram kana qofamiti gochikun mormitota fi motumije Somalia America rutan deggeram gidduti garagarte umeras jedamera kun tawsaati kan rifate motumman Somalia dimmakanratti yotnaate guyyota heddu daf yadaken nurra of kusateram Kalesa garu Mogadishotti walgayi kabine arifachisa kawame motumman Somalia dimma kanarratti debi laten waligalten barakumala makudashani olla sani Ethiopia walin wali mallatese ONLF fi al shabab lamanu gare shororkestota tawusani bekumsa lata jeda gare kullaman nagenya biyota lamani sporesuti injedera
jis kana yaw aqon sanaya
Ibu saya gazet istotab kelatan Menteri Bekerja Somalia Abdurrahman Omar Osman, mereka kabinet boda ejono mutum masani kan tinjaran ibu saya dubisut an akas jalan.
Kerjaan kejahatan kubesan ke ONLF, wahana syarikat ini abadul ini, falalitku amni kerjaka, atau in mudah kerjaan kerjaka budi.
Namni kun misensa adda bilisa bahasa umat Ogaden kan turefi. Nagenya biyota lamani bore surati bobbae kan ture. Darbemu gare al-shabab walinis hariro walitit enyan kan kabacha ture da jaran. Ittibufan Osman. Mutmoni laman waligalte wan nagenya dinagdefi. Gamtaran walin hojjechu kan kaban wantef. Namakan adabarsani lachun sirrit umah jaran. Dimmi kun dimma olana fi kan kusanna barbaru tau saatin ministerichi Abdurrahman Omar Osman gazete sosarra gafi furachu himfenem. Wa illi Kenya Olar Muhammad akka gabaseti wali galter umti kana olitti tukame yero saati maka motumma Somalia sin bulcha kuta galmudu kanturani fi amman kana misensa parlama Somalia kan nenta namota lamabrosin kan malate famenata wu Olad akka jedutti namota kana keessa lamaan saanii dhimma kana keessa harka hin qabnu jechuu saanii tuqeera. Sababaan saaniis mootummaan Somaalee tarkaanfii akkasii akka fudhatuuf bakka buune hin mallatteessine jedhanii jedheera. Fakkeenyaaf Abdul Karim Guleed kan jedhaman bulchaan kutaa galmuduuf duraanii gochaan mootummaa Somaaleetiin raawwatame kan odhatee fi dogoggora lammii Somaalee tokko Itoophiyaatti dabarsanii laachuudha ittiin jedheera. Waligalteen sun Muse Ethiopiaatti dabarsanii laachuutiif akka sababaatti fudhatamuu hin qabu jedhu. Sababaan isaan immoo ONLF waliin yookiin immoo yakkamtootaa fi hidhamtoota wal jijjiiruu waliin waligaltee sun tasa hidhata hin qabu kan jedhudha. Kun otoo kanaan jiru dabarsamanii laatamuu hoggansa ONLF kanaan qabate mootummaan Ethiopiaa hidhamtoota Somaaliyaa 100 Gama saatiin gadhiisuuf akka jiru maddeen maayibaasii oduu Associated Pressitti himu gabaafamee jira. Akka maddi AP yookiin Associated Press jedhutti ammaan kana muummichi ministeera Somaaliyaa Finfinnee akka jiranii fi ministeera dantaalaa Itoophiyaa Warqina Gabayyoo waliin mari'achuu isaaniis tuqameera.